Kubo Music.
Yeah, okay. Juicy niliaten kwa show. Ilipofika tan yangu ya kuperform. Niliingia kwa flow. Mamshtari na susika flow. Mafans pia waka flow. Wakisema ERK, ERK sipatishi. Eke yete rapa boy. Iyo day nili realize niko top kasa rafu ya KENYA. Ilipidi DJ ya funge system. Ndo mafans wangu waondoke kwa flow. Niliapa sita leke sakamba kwa msiki. Paka unachisikia unataka challenge. Shuka keto mzea. Tutuwe nani ndo papa yao. Cause this round nimeka mna revenge. Ile noma, ile ile noma. Leta competition. Bring bring competition. Niko na talent. Nataka challenge. Yeah. I'm the hip hop. ERK sipatishi. Muziki sipatishi. Hata Wesley ule boy moja wa Westie LD anajua sipatishi. Don't compare me with the glass of water. I'm different kind. Muziki sijafika mwisho. Bado bado niko kwa feel. Kito wanajua mindo computer wizard. Also tomorrow I wanna leave legacy on music. Yeah, yeah. Leave, leave, leave legacy. Legacy, legacy, legacy. Hacha umarufu. Don't be useless. Be useful. I wanna be the land legger. The rapper boy music legger. Yeah. Nasikia mko wabaya to an extent mnanionkelea mbaya. Naacha legacy ndo mufeel mbaya. Yeah. When I mess, you say I'm less, I'm less. When I succeed, you say I'm excess, I'm excess. When I mess, you say I'm less, I'm less. When I succeed, you say I'm excess, I'm excess. When I mess, you say I'm less, I'm less. When I succeed.